ukuhlukanisa uhambo lobuhlungu bobonke abaganene futhi uthole ukuphulukiseka kukho kusinda satshe. Kulolu hlelo ezomndeni namhlanje sizoletha uhoro lokuthi kungahlatshelwa kanjani phambili. Lalela. Angiphinda kubingelele ezomndeni uhlelo ukulethela izeluleko eziphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo othinta inhliziyo kusisahlukaniseni othe, ngingabhekana kanjani nobuhlungu bedivosi? Ngicaba indlela entsha yey'ngane zami nami siqu. Ngiyavuma ukuthi ngakhetha kabi. Esibi kunazo zonke ukuthi ngaqhela emndeni wami ngesikhathi kushuba emshadweni wami sengihlulwa ukubhekana nakho. Ngibona manje ukuthi ukuqhela kwami akulethanga kimi kuphela ubuhlungu kodwa naseyinganeni zami. Osekwenzekile, kwenzekile. Futhi akukho osengaguqula ubuhlungu engabudala. Ngizizwa nginecala elikhulu. Ngiphendukele kukuphi manje? Usuvese uthathe igxathi elikhulu nelindleni enhle ukubona nokumukela amaphutha ey'nqumo ezirongo wazenza. Kulokho sikushayela ihlombe. Sithanda nokho ukuqala ngokunika amazwi enkuthazo. Uma uyinikela wona ney'ngane zakho emkhulekweni wokunxusa enkosini, sikhole ukuthi izokhola. La uzoya khona kusuka manje kuncike ekutheni ukuphi njengamanje nokuthi ufuna ukuyaphi. Impokophelo zakho zizobumbeka ndlela nathizeni kakhulukazi uma ingane zakho zisencane. Ziyoba ngokunyeke uma kukuthi seyivele zikhulile, seyisemngceni ongena ebudaleni. Noma ngayikuphi umgomo wakho ukwenza ongakwenza ukulapha ubudlelwano obulimele nokusungula ukuxhumana okuphilile. Sithanda ukuncengisisa uzijonge lezi mpokophelo ngenhliziyo yakho yonke. Njengokubuka kwethu, umsebenzi wokuqala udinga ukuzigcina unempilo. Kwiqhaza lakho njengomzali ingane zakho zikudinga ukwazi ukuba uguquguquke uhambisane nezimo ngazo zonke indlela ongazenza. Lokho akunakwenzeka inqobo nje uma usanamathelwe imizwa yokuba necala. Umnqomo lomgudu kumbe lomuzwa uzodinga ukwenza inhloso mpokophelo ezintathu. Oqala, funda ukuhlukanisa phakathi komzwa wecala weqiniso nowamanga. Valelisa kumuzwa wecala ongamanga. Dweba isithombe sokwenza emzweni wecala oliqiniso, kulapho-ke usungakwazi ukwakha ama-bridge nokuhlabela phambili nempilo yakho. Umuzwa wecala inyathuko ephelelezeni, ukuvalela kwingaphakathi lemizwa yakho emibi ugcine egcini kosuku ungasayiboni indlela yaphambili. Kukuphi ukuba uzizwe ukunoxhaka, kanti kolunye uhlangothi lomuzwa kumbe lomuzwa wecala oliqiniso kukhona okuphathekayo ongakwenza ukuhlabela phambili kulesi simo. Umuzwa wecala oliqiniso yinkintsho ekudonsela ekumukeleni ukuze hlulekela kwakho, ukucindezela ukuthatha izinyathelo ezifanele, ukusiza ukubona phakathi kongakwenza nongeke ukwazi ukwenza. Sikukhuthaza wenze uhla lwabantu bonke obalimazile. Qala ngalo enanishade naye ney'ngane zakho. Lolu hla sesesandleni sakho, yanalo emkhulekweni. Cela iNkosi ukuxola ngakho konke okubi owakwenza. Vula iBhayibheli lakho ku-1 Johane 1:9. Funda ngokuvuleleka uwasho lamagama bese umukela intethelelo kaNkulunkulu eza kuwe ngoJesu Kristu. Bese uya kumuntu ngamunye osehleni lwakho bese naye umcela kuthethelele. Uma bekwamukela sewufezile umgomo nhloso wakho. Sewuthathe igxathu lakho lokuqala eliphathekayo ngobuyisana olukhulumayo. Uma bengakuxoleli unenduduzo yokwazi ukuthi wenze konke obekufanele ukwenza. Khumbula, uma ukhuluma ngokwehluleka ngezeqo zakho kusemqoka ukusho ngqo okwenzeka ngokwethembeka nentobeko yonke. Lokhu kuliqiniso elikhethekile uma sekuziwa nasebudlaneni ney'ngane zakho. Kugcizelele ukuzisola njengokusho lwamagama. Uma kuthiwa benginethuba lokuqala phansi, izinto zonke bengizoyiguqula abantu bami. Banika ithuba ukudlulisa kuwe imizwa yabo. Ziphi ikhathi ukubalalela, basize ukulila nokukhipha lo muzwa ngabalahlekelwa yikho, ninonke futhi, kuze nikwazi uba nihlabele phambili. Abalweki baka-Focus on the Family bothakahla kakhulu ukuxoxa nawe ngocingo ngesimo sakho. Bangaphinde futhi bakuphe uhla longoti abangaba seduze nawe. Shayela ku-031-716-3300 kumbe uthi jeqe ku-safamily.co.za bese ucofa ku-counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.